dhibaatada tahriibka dalka iyo si gaar ee aan saameyntii waliba ku bidaha dhalinyarada Soomaaliyeed oo muddooyinkun dambe ee doon korortay iyadoon ahaano badan ka nafwaayeen tahriibka. Sidoo kale dhibaatooyinka wajahayna tahriibiyaasha iyo waliba kumidaha dhimasha xaraga dhaac madax furasho oo laka qobsadaba kumanaan dollara iyo kufsi leenjay sidaba ahaana kumida bilaanta. Hadaba bilaanta door nooc iyo kaliyinga koortago ku halista tahriibka walibana waraysi shil duban weldanay ahaana kumida gabdho aana sii tuwalka bardaayanga iskuulada shil duban ee magaalada Baydhabo walibana fariinyo aan direyna kuriti iyo gabdho yaryar oo iyo unku degan qataro tahriibka.
May banka baaqa faday horti gabdhugan Soomaaliyeed tahriibka intii iska dhaafan bilkuliyamba waayo jirdilka oo may baaragaase barabulshada may baaragaase gabdh badan oo la jirdilaa oo la bahdilaa oo baclagta tafajiya oo ana fiirtan dul qaado korna jirdilkii oo jeesida waayo dhalinyarada markii la era dul qaado koraan walwal biyo ka sameey laakiin gabdhta man dul qaado korto hilib karsoon may beer faday abaayo boowe ambateng roogo wadankiin aamina ka kalsoonaada geeg may bajartay gabdhuhoob inay shuhang naga xirfad badan u isin barad kortaan jirta xirfad weydiisada gacantiin yaa xirfada oo gacantiin ka qabsado kortaan oo fudfuda jiran geeg xirfado asmay bayrafaday diirida saara oo buufiska masqaxda la siin gaga shabaabuna ha ku naga la siin xirfadi
magaay faado maxamed raxmaan ina may ba kumid ah ardayd oo dhaydho walka barati oo waan ku noolan ina wal hadda bilaawdi ma ee bulshada socotii Soomaalida ina mukwaan saqaalayaan meergaane dad badan oo jirtilo dad badan oo meel raay doonta ku ligadiyo dad badan oo gafo qabsadaas liibi ku qabsado dad badan ina haddana ma bilaawtay bab in bay dhawniin ku qoyan dadkii oo bay dhaw dad ku aruriyo libadado ina magafa gacanta lan giliyo dhamaay labaab ee dadkii ama li jirdilo waalidiintii oo lahala hadalo bees la siin ku fada leera waalidiintii sidii ku welwelano bees la haraadiyo in bees la han iska daro markii lan dirona unagii bib la waay ama hayn soo jabsin yili kiinsheena waalid oo walban haysan meergaas oo Soomaalidu ku waan saqaadan fayl hadalayt mar walba bal ku wacay galiyay meergaas sheekhi ka hadalayaan dad oo dhaqaatiir ka hadalayaan dad badan Soomaalidu barobar ka hadalayaan ini oo meel raay dad kun isku dhaafan dhalinyaradu laakiin dad oo isku dhaafayaan ma mar walba niidyo la galiyay walaan maaha meeba sababa sorta shaqlaan walaa danka badan oo meel raay dad ka taariibaan dad shaqlaan ka dhiidiyo oo group dhiyan oo meel raay oo walba si dib leh walaa ka baradeen iyo dib walaa ka baradeen haddan shaqo waayeen shaqyaalkii meenigadaayna qabyaalad wal iska sii iyo meel raay wal oo nasiib kaleeda ka heela badana ba nasiibka bab yar inta badan in qabyaalad iyo wajwaji iyo qof kun way ka seeg qof iyo loo aha iyo dad la ka sii haya marka sasaka sababaas in iyo tahriiba meenna in dib badan hada gabro meel raay gabr in iyo wal habaraton taas wal habaradaasay hadada la sey meel raay id hada wal kiyaa in oo awlaad agoon abl roogan aad shaqeeso gabroogina ida fadhiyaan oo hoolno weelahaan walna baradahaan rafaad wala ka baradahaan iyo rafaadkas wala ka baradeen hadan shaqlaan ka dhiyaas gabti wala isla baradeen wala meel raas iyo isla markii shaqo heli xitaa qaarsho meel raayaan iyo wal barashis kala jaranba shaqada beelan tan oo wal barasho dhamaaytay shahaada iston shaqlaan ka dhiyaasa marka meenka badan gabroon sastarti yan tahriibayan ku dhiiri gali lahayd taasi inay isku dhaafan gabdhaha dumeel raay ma sameysid koran xirfada xirfada gacanta sameysid koran geek meel raay ilaana saar koran in makeup mari koran in waxyaabo badan xirfado badan jiraan gabdhaha sharqaan ma baradahayanba han reer baydho ahaan meeba horta ku dhiiri gali lahayd gabdhaha inay baradan sharqaan xirfada sharqaanka in baydho eedanka gabdhaha oo wal tolaayaan in meel raay hadii sharqaan baradan meeba si gabdho iyo wabka kalsoono iska saayan oo haraadiyaan.